Girl, kuna vile romesa me feel. Haikui tena. It's over the game, yeah. The season, it's over. It's over, baby. The season is over. Yeah. It's over now.
It seems what we have is just for a season. I see what you're doing and only the good reason. To tell me, unafunga virago, yeah, unaenda zako. There's a reason that the season is over now.
Niambie, nini inaendelea, kama kweli mapenzi inaangamia.
Niambie, yeah, oh, yeah, ninataka kujua kwa nini. Nifanyale na kuwa makosa, kila kitu na kupa haitoshi. Niambie, nijue kwa sasa, we, nisikuja kujuta badaye. Ni safari najua mrefu, na sitaki uniache njiani. Nikidhani utafika kingoni, nieleze nisake mwingine we. Nisikuja kukosa badaye, nisikuja kukosa badaye. Unaenda, yeah.
It seems what we have is just for a season. I see what you're doing and all is a good reason. To tell me, unafunga virago, yeah, unaenda zako. There's a reason that the season is over now.
Ninajua ni nini inaendelea. Kuna mutu mahali unatembelea. Nampe, ndai, oh, ayai. Ndiyo maana mtano kitoka u. Simu mimi kipiga ushiki. Uko busy na huyo rafiki. Nilidhani rafiki kwa dhiki, yeah. Kumbe ye ni mpenzi wa wewe. Ifikapo usiku ulali. Simu yake ungali na godo. Hakuahidi mungali pamoja. Imeganga ya jayo kwa heriwe. Sitagoja kujenga ukuta. No, no way.
Just doing and all the good reason. To tell me, unafunga virago, yeah, unaenda zako. There's a reason and the season is over now.
You are take me gala for a full day. My heart you are want to be breathing. My life you are needs to be ruining. Gotta get away, gotta get away. Me no want ya so run to your man. He a need ya so run to your man. Me no need ya so run to your man. He's a new flavor you are needing. Everything he a do you are loving. Wait call a girl them. You are loving. Has got a squeeze. When you coming home, you are never give it to me. When I'm gala need. So long gala get away, get away. So long gala get away, yeah.
It seems what we have is just for a season. I see what you're doing.